Everybody, hallelujah,
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 hallelujah.
Oh. Fupani mwetu ushindi wa wana wa Mungu damu.
Yes.